kitu alinifunza mama heshima ndo kila kitu walishasema wahenga ukifuata magari utapotea baby we ukifuata mapeni utapotea mbona nikuita malaika tabia zako haziambatani mbona nikuita mama yao na watoto